Planet Bongo.
Nauliza mmechoka?
Basi, hana mudi, hana taimu, simgasi. Ye hana shida na wewe. Basi, hana mudi, hana taimu, simgasi. Ye hana shida na wewe.
Come on, Vibliconia! Oh, you're a